yake la easy.
Yani kashepuka kaka kulithi. Yani
alafu tena nikapisi.
Yani
au nikazuu nikazuzue nikapige nikamwage.
Wanaonaje?
Yani bubu nikabutue nikafinye.
Mnasemaje?
She 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 lela.
Come on, baby.